Oh, Nana, my name is Rukama Zambia.
Then how Zambia did you
Captain Jenny, Malawian flavor. Swagia gum chere music again.
Seni mumo nepa alinsunga fye ubuchushi walipwa kale kale wale titaka kakusunga fye mupina uyo muleke fye iwe apaloma fye alitinja ubuchushi walipwa twalikala bwino noma seni mutambe imwe
jamai
Bati ena tapisa kamende na karia iyo E uyo wine nalipwa ya fiene Ladiso mina fio yu E mulu mewandi fie
Zambia.com
to all the bosses, Zambia, Malawi again.